very important thing, but the people don't like it. Whoa, bullet!
Check it.
Kola, eno message mujulire, abato n'abakulu mujulire, sibya kulinda kulanga mu mawulire, ensonga yokola, esawa yokola, omukozi vumiria, eryo lyekkubo moita, ekyo kyoyita okutuyana, manye nkyessanyu mwe liva, boy, pamba n'alemera ku yatetenkanya, lemera mu kkubo liremu, manya kupamba n'akumenyeka, kwerume n'akutereka abo bulaba, ayita mu kkubo liremu. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Pambana lemera kebe ficha yo. Yakalanga sonyi wabalabebo. Okusabanga mageze bere sala yo. Buli kimu ozungidde buli wamu, otunze buli kimu ne we malamu. Ozunga zunga zunga muzo zunga na bichi, oleka na leka na muzo leka na bichi. Ozole abatali na muzo lina kachi, oliboza ye kusiku nolire kachi. Olina kola muganda wange norugero barugera, atako litalinga ambana lemera ku ya tetenkanya, lemera mukubuleremu. Manya kupamba na kumenyeka, nene na kutereka bobulaba, baita mukubuleremu. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola. Kanya kola, ekkubo kukola.